Tiaso,
King Lang me upendo na madem my camera bitch nimekuwa kwa game ni pesa nimeongeza trouble same apart from shisha of course gonna be civil let me upenda gonna be so I want you to come so we gonna release hakuna excuse for who's gonna miss lunch killing dinner saroba na tukimana shower tears so bend over my kangu chama zile was super upenda na squeeze made them in the top agenda vile jalua wa suki na tie na pull kama boda kajagwa ya white you miss turning me the password and wifi nikigoma kawa limu huta browse why that
we tell it till it super kibamba Chica pete, mambo ni sete, mchupa kwa sete Tiaso, si mama kinete Yule boy huo kata kata Jumini mjanja, sipendi kata Nikiwa pata, mi wana kata Waka ni kongumu kama kiatu ya pata Na kibaba Mkekyo baba Hapa na jibamba, niko fresh Lete glasi, lete waris Kamuana kaga, gotenga nereso Yeso, na maiso Kamuana kayaga, gotenga nereso Yeso, na maiso Obe baba, na maiso Yasa
No, my son.
Tiaso, Nieko, inapas kama Rambo Kanambo, Felango, Anyango, Miss Me Baby Kuna Kampango, Sosiago, Mieno, Miego, Napeleka na mdogo mdogo, Sio solo, baby what more, usa kufeel wasa mandeno ya nono, I'm slow mo pono siyongo, no kidole weka kwa mdomo, Karibia mami ni kupe, 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 gajoto, vile inaka na vile inafa, mami washa mishuma, tupeleka ne bapa, tupampa baka kwa mata, ala, usi mind, naku feel, uko rhyme, unani like, ni naku like, so let's go home and spend the night.
Mtoto mrembo nishapata, kwake kabisa nishadata, na kuambia kweli, siesi kuchocha, wewe ni swara na mimi ni pocha, kweli ni wewe na pendaga, tuende serena tulebaga, tuende nyamira tulesaga, badai club kuchezaga, baby ga kito ntiga, nikikuitaga kito kira, songea karipu ngo nyunyunte, wakileta ufala mbasu nyunte.
Oba, brama yeniano, menowa yese kenke na pano, manom dread adi chabano, na se miyatia, so ma openyajo, miti tiaso, oba ma mekwana mi tiaso, se gyo na chuma wa tiaso, mendi ni wangwo yu wanine tiaso, uchine vina si dia tiaso, uchine wadai ni chia tiaso, tobo ya boko na tiaso, manenye omobo ka yu wanine tiaso, miti tiaso. Tiaso, woman. Tiaso, woman. You wouldn't even tiaso, woman.